Exclusive from ZHitsPromos.com.
Omofilika.
Made it.
Jai ufa kwa kiti, nangu shirufenye. Jai ufa uwa mirandu, nangu shirufenye. Utuwa kuseta mfoni, utuwa kuipusisha ipusisha. Utuwa kuseta mfoni, yose tulete fiongote. Ngandi wa jeki.
Baby tell me, baby tell me.
Tell me, ngandi wa C5.
I wanna know, girl I wanna know. I find myself in my
pool. Love who you so.
Now you wanna know everything I do.
Lafu ya bula kuchetekelana, lafu ya kula kana patubana. Yonse kusecha mufoni, tell me. Yaba kosha ni mwehani, yonse munji pusha fepari naomi. Ati, goyu naena ni nani. Tell me ni wawo feteki fenangu. Ni wewo fe CID bantu. I thought I found myself baby boo. Now you wanna know everything I do. I thought I found myself baby boo. Now you wanna know everything I do.
Jai ufa kwa kiti, nangu shirufenye. Jai ufa uwa mirandu, nangu shirufenye. Utuwa kuseta mfoni, utuwa kuipusisha ipusisha. Utuwa kuseta mfoni, yose tulete fiongo. Tell me, ngandi wa teki.
Baby tell me, baby tell me.
Tell me, ngandi wa C5.
I wanna know, girl I wanna know.
Kwa wa love who ya so.
I thought I find myself in my pool.
Kwa wa love who ya so.
Now you wanna know everything I do.
Detective kwenye na kufilu apa. Ukukupa, nakona difulu apa. Iwe jonse kufuwe milandu. Yonse kuntowe milando, yeah. We used to be in love, no mbapa. Tuli masafu, fene umachita, fila mpapusha. Hello foot, fila ntalusha. Kuliwe, I thought I found myself a baby poo. Now you wanna know everything I do. I thought I found myself a baby poo. Now you wanna know everything I do.
Kuti, nangu shirufenye. Jai ufa uwa mirandu, nangu shirufenye. Utuwa kuseta mfoni, utuwa kuipusisha ipusisha. Utuwa kuseta mfoni, yonse tulete fiongo. Tell me, ngandi wa jeki.
Baby tell me, baby tell me.
Tell me, ngandi wa C5.
I wanna know, girl I wanna know.
Kusta kwa wa love who ya so.
I thought I find myself on my phone. Kusta
kwa wa love who ya so.
Now you wanna know everything I do.
Nima hona kukapwela ka texto loko. Kanochewa yanga nap. Kapena umaona jine player. Jefewa makuhuza wanzako.
You wanna check every girl I receive. You so detective. You got talent not to handle simple things. That's decisive. Baby, baby. Faka mutima munyama. Baby, baby. Osankala malonda.
Jai ufa kwa kiti, nangu shirufenye. Jai ufa uwa mirandu, nangu shirufenye. Utuwa kuseta mfoni, utuwa kuipusisha ipusisha. Utuwa kuseta mfoni, yonse tulete fiongo. Tell me, ngandi wa jeki.
Baby tell me, baby tell me.
Tell me, ngandi wa C5.
I wanna know, girl I wanna know. My
pool.
Now you wanna know everything I do.
Mukeo Electrical Power Point. JBM. The Fuse. B6. Drug Dealers. J Psycho. Super Luke. Yeah.
Folks go.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.